akho nto etshintshileyo ndisayenza ingxolo leke mundibambe ngempoo babesithanza ubhobha benjongentsho ngokuba cela amaxolo onyolo ndinike lo nyaka ndizondibonisa ifilimihlolo ndizothi lo mntana ebetshilo idama liproud nguntondo soloko lifuna ithuthaka lingqali ugoloko ndingowa sekapa soziphele inkoma ndingaxhelanga funga umama itheriketati tshisbo zifuna ukopola baluxanduva ndibathi khatha ngencasi yomthasa usuke emakasana nevesila costa kukhonya itsotsi yenza itrekhi ngam umjito yemplit ucengu yantshama
la phansi ungxola uringa nebhoza kaloku features idola kaloku ndimu ityani nangoku ndisezosifila nangoku ndisezospida nangoku basezoncanya nangoku basezoncanya nangoku thethela phansi ungxola uringa nebhoza kaloku features idola kaloku ndimu ityani nangoku ndisezosifila nangoku ndisezospida nangoku basezoncanya nangoku basezoncanya nangoku
xa iphuma kumtsho inyani yodwa kusendikringa ivari sozindixoke yakhumbula bengayiboniwe nangoku sathi sozindipophe ngoba bhizi usendicall back then bakhalaze never call them lena la way yenza umxhosexhose nayindoda idoda ingcono unzonde khani meni ke madoda bebecinga bangandigqobha phula umthetho ndiyamosha I can never take a loss. Too deep, put a blue case in new wave, mela kude. Your mood says I no ring a paya fagi chai oh ihuke.
Nangoko, got his light is calling on my phone, but ringa kakhulu zistori nangoko. Still the baddest whenever I drop it, you know it ain't average. Angoki nangoko, ayontoma ndisposi nangoko. Ndiseshusha ninboni nangoko, danger kafansa ingozi nangoko. Jonge fake on ze batheta pa ophephela baphela pa akanayi crack yondingeli vibe kusambe ti touch vele mbeki ngxaki divele ngiki take when they drop dipiteke ndilingeke kwezi ops dithingeke ndithingeke never sauce thethela phansi khona idi ungxola thethela phansi ungxola uringa nebhoza kaloku features idola kaloku ndimu ityani nangoku ndisezosifila nangoku ndisezospida nangoku basezoncanya nangoku basezoncanya nangoku thethela phansi ungxola uringa nebhoza kaloku features idola kaloku ndimu ityani nangoku ndisezosifila nangoku ndisezospida nangoku basezoncanya nangoku basezoncanya nangoku.